Jessica Russell waa 25 jir, waana hooyo keligeed caruur korsata kuna nool galbeedka Sydney, waxayna korisaa laba wiil oo labaduba ay ka yar yihiin 3 sano. Russell ahaan tirada ku soo korodhay gurigeeda dhanka miisaaniyadda marka laga eego hawl fudud ma aha.
I pay weekly rent and then I have my phone bill, like my mobile phone bill, and then there's
toddobaad kasta waxaan bixiyaa kirada, sidoo kale waxa aan hayaa teleefoonkayga gacanta biilkiisa, kadibna cuntada wiilasha lagu daray xafaayadooda, lagu daray sidoo kale wax kasta oo muhiim u ah nolol maalmeedka oo aan u baahanahay, kadibna waxaa jirta kharashka jaylkeerka iyo dayactirka baabuurka. Taasi waa arrin aad u xun, sidaa darteed waxaas oo dhan kadib waxaan isku dayaa inaan akoonkayga ku reebo lacag $50, taasoo aan ku gaadhno lacagta caydha ee marka labaad noo soo dhacaysa. Dadkani tirahaan waxay gaadhayaan 3 milyan oo Australian ah, iyago oo markaasi ka dhigan 13% dadka Australianka marka laga eego warbixintii ugu dambeysay ee golaha Australia ee adeega bulshada uu soo saaray, taasoo ka dhigaysa dadkan inay ku nool yihiin qadka faqriga loo asteeyey wax ka hooseeya. Qiyaas ahaan dhanka faqriga asteyntiisa qoyska qofka weynaan dhahne ee keligii isagu nool, waxaa loo asteeyey inuu ku noolaado qiima wax yar dheer 426 wiigii. Labada qof ee wada nool sida qoyska haystana 2 ilmood, waxaa qiima ahaan loo asteeyey lacag wax yar ka hooseysa $900 wiigii. Doctor Cassandra Gordy waa madaxa fulinta ee golaha Australia ee adeega bulshada.
As a nation, despite 25 consecutive years of economic growth, we have barely touched the side.
Qaran ahaan, inkastoo 25 sano oo xidhiidh dhaqaaleheennu horay u socday oo horay u kacayay, balse si dirqi ah ayaan ku gaarnay in aan ku guuleysano dhimista heerka saboolnimo ee Australia. Ribootku waxa uu soo saaray in heerka saboolnimada Australia ay wax yar hoos u dhacday muddadii 10 sano ahayd ee u dambeysay, ee iyadu markaasi ku ekayd 2014, taasoo ah muddada xogtan warbixintani la aruurinayay. Si kastaba ha ahaatee, caruurta iyagu arrintani ay saamaysay ayaa 2% kor u kacay, taasoo markaasi sheegaysa in 731,000 ama 717 dadka Australia ku nool in ay ku nool yihiin, gaar ahaan caruurta weeye. Haatan waxay hadalku ku socdee inay ku nool yihiin wax ka hooseeya qadka loo asteeyey saboolnimada. Tirakoobkan ayaa sheegaya in caruurta la nool mid ka mid a waalidkood ay ka sii daran tahay saboolnimada haysata kuwa labada waalid la nool, iyaga oo ay 4% kor u kacday heerarka saboolnimadooda 2 sano ee ugu dambeysay, taasoo ka dhigaysa 40% caruurta Australia. Madaxa hay-adda qaranka Australia ee loo yaqaano Mission Australia, Catherine Yamanis, ayaa iyadu tiri arrintani dadka waxa ay badaysaa xaalad aad u adag,
leaving families with a terrible choice between paying the rent or putting food on the table. Young people who have to decide how to juggle the transport costs to go to a job interview.
Xaalad adag ayay qoysaska badaysaa, oo ah in ay kirada iska bixiyaan ama ay cuntada miiska ku diyaarsadaan. Xaalad adag ayay badaysaa sidoo kale dadka da'yarta ah ee ay tahay inay ka fikiraan sida ay ku heli lahaayeen lacagaha baabuur raaca ah si ay u aadaan waraysiga shaqasiinta, iyo sidoo kale inay helaan dhar ku habboon waraysiga shaqasiinta in ay ka qayb galaan ee ay tagayaan weliba. Qoysaska iyo dadka keligood nool waxa ay badaysaa duruufo, waxa ayna ku qasbaysaa inay ku noolaadaan goobo aan wanaagsanayn, inta badanna aan ammaan ahayn, sababtuna waxa ay tahay waa waxa keliya ee ay ka bixi karaan. Dr. Cassandra Gordy oo ka socota golaha Australia ee adeega bulshada ayaa iyadu ku codsatay golaha sanadka ee ay ka soo in waxay ka codsatay golaha sanadka inay ka soo horjeedsadaan ansixinta sharciga lagu doonayo in qoysaska caydha la siiyo wax lagaga jaro, taasoo iyadu haatan hortaala golaha sanadka. si gaara iyadoo ka hadlaysay sidii wax looga qaban lahaa duruufaha saboolnimo ee caruurta haysata, waxay tiri:
We absolutely know some of the key changes that need to be put in place to reduce the level.
Si hubaala, waxaan u ognahay qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee wax bedeli kara, kuwaas oo loo baahan yahay in la fuliyo si loo dhimo heerka saboolnimo ee dhallaanka haysta. Kuwa xaqiijinaya ujeedooyinka heerka caalamiga ah ee loo asteeyay adduunka in lagu dhimo haaf heerka saboolnimo marka la gaadho 2030. Marka ugu horreysa ayaa waxay tahay ujeedooyinka in la dejiyo. Midda labaad, dadweynuhu waa in ay si wada jira u qaataan qorshaha loo soo gudbiyo. Arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay oon u baahanahay in aan wax ku dhisno aragtidii ra'iisul wasaarihii hore, taasoo ah in la soo celiyo qoysaska caydhii la siin jiray, taasoo ah mid ku filan. Shadow Ministerka Mucaaradka Jim Kalmar ayaa yidhi mucaaradka federaalku waxay doonayaan in aan la ansixinin qorshaha la doonayo in haatan wax lagaga dhimo caydha qoysaska la siiyo.
This is the worst possible time for the Turnbull government to be cutting people's family payments, cutting parental leave, and making job seekers.
Tani waa waqtigii ugu xumaa ee soo mara xukuumadda Turnbull oo ah in ay ID ka jarayso qoysaska, sidoo kalena ay jarayso xuquuqii fasaxa waalidka, ayna ka dhigayso dadka shaqaraadiska ah in ay bil ku qaadato iyaga oon haysanin wax ay ku noolaadaan. Xogayaha xukuumadda Arthur Sindinius ayaa yidhi waa in muhiimadda la siiyo dhismaha dhaqaale xoog leh si wax looga bedelo saboolnimada.
I support the policy of the government, which is that we have to get budget repair. I think the best way to deal with child poverty is to have a strong economy.
Waxaan ka warbixinayaa siyaasadda dowladda, taasoo ah sidii aan ku heli lahayn miisaaniyad xoog leh. Waxaan filayaa jidka ugu habboon ee lagu maarayn karo saboolnimada caruurta inay tahay in la helo dhaqaale xoogan, maxaa yeelay caruurta badankood waxa ay ku barbaareen guri ayna shaqaynin, badanaaba mid ka mid ah waalidiinta amaba xitaa awowyahood aynan shaqayn jirin. Sidaa darteed, qayb ka mid ah shaqadu waa in la hubsadaa dhanka dhiirigelinta ku saabsan ka qayb qaadashada shaqaalaha. Jessica Russell waxa ay ku rajo weyn tahay mustaqbalkeeda, iyadoo qorsheynaysa inay bilowdo sanadka nagu soo aadan barashada umulisanimada.
My kids are most important to me. They come first before anything else. They have food, they have clothes.
Caruurtaydu waa waxa iigu muhiimsan aniga, wax kasta iyaga iiga muhiimsan. Waxay haystaan cunto iyo dhar iyo biyo ay cabaan iyo kuwo ay ku qabaystaan. Wax kasta oo ay u baahan yihiin waa in aan diyaar ka dhigaa. Midda kale, aniga dhankayga wax walwala igama hayso naf ahaantayda.